tumusaba asengengera n'emirembe mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twakoma ku musomo gwa tarbiya, engeri gye tulabiriramu abaana be. Lwaki mukulu be basiraamu abeegi? Babeera nga be basiraamu b'enkya, tubateekako nnyo obuvunaanyizibwa n'ebirowoozo tusobole okubalekawo. Sheikh waffe atugambye nti Muzeyi Kaluma, Allah amusaasire amusonyiwe byamusobako, yalekawo abaana. Abaana Allah be yamuwa be yalekawo ne bamufaanana nga naye bwe yali awanga. Ekyabamufaanana, ekyafuuka ensonga okumufaanana, yali tarbiya, engeri gye yabagunjulamu, engeri gye yabateekateekamu. N'ava mu nsi ng'aleseewo. Abo mbaka batugamba sallallahu alaihi wasallam, awwaladu salihun yad'u lahu. Fu mwana omulungi asabira kitaawe, naawe noonya owuwo nga bw'olaba nabbi Sulaiman bwe yalekawo Daawudi. Owalita Sulaimaanu Daawudi. Sulaimaani bwe yavaawo ku maanyi ge yalina n'ebyamagero Allah bye yamukozesa bye yamusaba, ayi Allah nkusaba ompe obukulembeze bw'otogenda kuwaako kitonde kyonna. Musanti Allah nkusaba ompe obukulembeze, naye nga obukulembeze obwo bwompadde togenda kubuwaako kitonde kyonna. Era Allah n'akimuwa, n'afuga abantu, n'afuga amajinni, n'afuga empewo, n'afuga amazzi, buli kyonna Allah kye yassa mu nsi muno nga Sulaimaani Allah akimuwaddeko obuyinza. Kyovaola bayagaze babda awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walida. Allah nkusaba ompe okubeera nga nkwebaza ebyengera byompadde. Nekyonna ffe bwe tuba tukyagala tulina kuba na nteekateeka. Ibrahimu alayhi ssalaam yazaala abaana mu bukadde obwali bumumaze kumpagala nga takyasubira na kusuubira kyasobola okuzaala. Abaana bwe babeerera nga tebakyawulira nnyo kitaabwe. Omukadde wange ono bw'omusanga abakulu be banyo, ha taata yatukuba embo, naye kati bazadde ebiseera bino omuggo tebagiraki, tebagumanyi. Enkwata gy'abakwata ndala, emyaka egyo gijja ne ginafiya. Ne Ibrahim gye myaka gye yazaaliramu abaana, naye abaana bonna be yazaala Allah be yamuwa kyali kirabo. Nzaala Ismail yakula nnabbi, n'afa nga nnabbi. Yamuleeta n'amusuula mu kawanga n'amulaga nti nkulesa. Ne nnyina maama n'amubuuza omukyala, mbuuza ati otulese wano kundabayo oba Allah wo yakulagidde otulekewo? N'amugamba nti Allah bwatyo bwaŋŋambye. Mukyala yali mukyala mukkiriza mulungi, n'amugamba nti bwabanga yakugambye bwatyo genda. n'amulekawo mu katundu Allah kayogerako nti inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in, ay Allah omwana wange ezzadde lyange teyasabiramu dhurriya, kitegeeza abaana b'ozadde n'abanaava mu baana b'ozadde n'abanaava mu baana baabo bazadde, kibayita dhurriya. Mukulu abaana bwe nnaazaala n'abaana baabwe n'abaana baabwe, inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in, mwana wange mmutadde mu kasenyi kano mu kafuke mmutaddemu tekameraamu mmere tebalimaamu wakalu tewali mazzi gayinjayinja, naye wemmuleese nendekaawo nga bwe wandagire. Naye kyenkoze mmulese inda baitika almuharramu, mulese awali ennyumba yo ey'emizizo. Mangaolidi kurani yasanga kaaba weeri yasitula buki idhi yarifau ibrahimu alqawaida min albayt, si ye yazimba wabula yasanga omusingi nga gugira ki yayongera kutwala kintu mumaaso, so si ye yatandika okuzimba. Namugamba mulesewo asadde munyo olabe emyaka gyamulekerawo teginnalowooza nina okusaala tunaagira ki, nanga mulese wanaasadde mu nyumba ye, mulese wasadde mu nyumba inda baitika almuharramu rabbana liyuqimu ssala, naye nkusaba Allah ekintu kimu faj'al afidata min annaasi tahwi ilayka, kusaba okyuse emitima gy'abantu bonna alowoozewa sente alowoozewa nokujja wendesa omwana zagenda mani wabula buli kyakulya buli kyakulya kyonna okisangayo bapfa aba Uganda abatwala ebita olwekiseera batuukaalira mu Makka ate eri abo eryakubira kebajja nga bawangaalidde ma kyusa emitima gy'abazaala asabira omwana we nga Amina kibuga kyamire mungi wosobola okukuliza ati mba ng'abali eno banywa mwenge kibaala kitundu kyenderwamu ng'afaanana mu kifo waabwe n'amuwa enkula nga nnungi yunivasite bajja kukulira mu nguzi atadde kulya nange benfuna akafo kulya okuggyako mwakulidde yakulya nguzi yakulya nguzi waawe niyagazi Allah kira abantu bakabuga kati man awa anaabeera mu Makka muno astihuhu kalila, naye azeeyagale nazaakaseera kato bw'onoomala babeddwa omusajja yasoma si nnyangu n'azaala Isaaka, Isaaka namutwala Yerusalemu n'azaala abaana bwe yazaala n'azaala Yakobo si bana abaliwo nazaala nazaala naye ola eyo tarbiya eva emabega omusingi kwezimbibwa tuwaallamna zenna mwesomesereza okukajja omwana omulamu. Sheekha waffe Allah musaakire Sheekh Tamusuza yazaala ba bangi era alina baseeta bati bangi newankubadde tebafaanana kitaabwe kiyagira ki naye yo olwe yalumala bwe babanga boonoonye tebavunaana ani kitaabwe yakola kyasobola buli mwana n'amutuusa n'asoma n'abeera ng'ategeera n'amulekera ensi nga waddenga okwawulamu oba obutakola ki obutawula nekyo tusobole tuteekeyo amaanyi tuteeketeeke abaana be nti yala tuleko katono nnyo ffembe mu bibunaanwa ku taata w'abaana mwemu ku bintu ebikubunaanwako gwe antunuulidde taata omwana gw'olina eka bino byebikubonaanwa nja kujjako ebimu ebirala biriki ekisooka taalimu lmihad taalimu almihad walharfu wassanaat omuzadde yenna taata w'omwana oteekeddwa okubaako ne kyoyigiriza mutabani wo oba muwalawo mu kintu eky'obwongo bwe nga tagenze mu ssomero wabula buvunaanyizibwabwo kulaba ng'omwana afuna ekintu ekyo oyagala toyagala leka kulowooza nti omwana yakomyewo mu ssomero essomero limumaliriza la ateekwa okubaako gwe ng'omuzadde kikyowadde omwana wo ng'okumukuuma kumulabirira okujjamu kyanaalya ne bwanaaba ng'emisomo agimaliriza kyova olaba ng'omubaka muhammadin sala sallama yateekayo ebirowoozo nnyo ku baana abato bwe yawamba abawamba ebadiri n'abagamba alina sente ezenunula agireko yenunule agende atalina tugenda mumuwa abaana baffe obayigirizeeyo ekintu bali tebagenda kubayigiriza busiramu kubanga be babawo okubayigiriza tebaali baki wabula waliwo ekintu kyoteekwa okuyiga omwana oyo kimusomesa akitegeera akikole bona okimala tujja kukuta lyomu naamukwasa abaana kumi lyomu naamukwasa abaana ameka abatendeke muganda wange alina omwana ku biraga muganda wange alina omwana bwayisaano oba ekakiri omuganda wange alina omwana emakerera alina omwana wa oteekwa okuba nga taata w'omwana olina kyowadde omwana wo sikumuganze nakusomesa ebyange byago diguli ogimaje ayinza okuba nga diguli agifunye naye nga obuwongo bwe bulina ekigira ki kyova olaba nga abaana baffe bangi batambudde nga tutemezibwa olubege anoonya mirimu naye girize ekyo lwaki kitaawe teyamuteekateeka musiraamu mbeera gyomulagira mumuteekateekamu kumuwa mulimu gwa kukola oba olimu owino muyigiriza obugwo oba oli mubazzi muyigiriza obubazzi oba oli muweesi muyigiriza ekyo allah yayigiriza nabbi daawuda yagamba nti wa alanna lahu alhadid daawuda namugondeza ebyuma ng'aweta ekyuma n'akikolamu kyonna kyaba ayagadde alanna lahu alhadid namikiriza okukoleetabwa kudud rasiyat namikiriza okukoleetamu omwana wo ng'asobola okujja noolaba omusajja ayokya ebyuma ayokya ebisepiki asaanuusa namugaa njagala otule wano yiga ebintu olumula bonna ngwagala wano oba akusanze oli musajja mubazzi mugaa ti olumula ngwagala wano kumi nabbiri nga tutuuse wano tukole kyo omuleke ng'ovudde mu nsi ng'alina mabdaiya ti byonna bwe bibula alina marjaa alina wadda wagenda okujja n'atavuma mulimu gwa kitaawe ng'ate asomye omu allah mwamuyisirizza najjamu oba bulunzi obulimu bwonna gwolaba nti bujja kufuuka ensonga omwana wange agujjemu ekyokuliira gumuyigirize ddala n'okusingirira ddala bwegubeera nga gugwo nga gwo gulina oli mulunzi wa nkoko giteekewo amanye nti omuntu munatta olaye baana wange sente ezibasomeseza allah azimpadde enzijja abdalla ola muhammad na abdalla negundi enkoko zino kunyoza kugenda kumala emyezi esatu muli wano enkoko zino ebikumi bitaano mubirabye mubikwatagane ne babeera mu nkoko omwo ne bategeera enkoko bw'efaanana bw'etyo eba erwadde kino bw'ekola bw'etyo yeetaaga kino bw'ekola bw'etyo eyagala kino akifune ne bw'anaaba ng'alina w'alemereddwa entandika y'okunoonya kyanaalya abatiibwa tetuleka awo baleke gwe n'ovaayo n'ojja okola omulesa awaka yeebati wabula vaayo gy'okole ng'omwana ono olina naawe ky'omuletedde okulaba ng'anaakisobola okumubeezaawo mu mbeera ey'obulamu bwe obwa bulijjo kubanga okukola ibaada okukola tteeka kyobula kyo mpaka atugaana okusaba tegeregana okukola tteeka nga bw'olaba essala kyobula nti omubaka atugaana okuwa ezzaka muntu alina emikono ebiri alina amaanyi omuvubuka tetumuwa zzaka tetumuwa zzaka so nga kubanjabe nti muwajirisi allah mwagala apasikana afune okujjaku ng'akulaza ekintu kye nga kibulamu buzi tisinga tumwongeramu emitwalo gino ataano ajja kutambula so simuwa atandike ebizinesi yeekolere atandike tuwa abanafu abasinga ku oyo tegerekana olotekunamumiteeko ekigabwamu ekyoka tekimuwa lwaki allah mwagala akole apatikane asobole okufuna ayimirirewo ayimirizeewo ne banne nekyo tumuwa omulimu gwe tuteeka omumutendeka emmanga gugwo gwe nga kitaawe oba si ekyo nga mulimu okugenda omumuyamba newankubadde nga kitaawe si bwakwe abaana abawala obusiraamu kukubiriza nnyo bayigiriza nab'emirimu egyalo okutunga bayigire batunga kale gwe tomanyi kutunga muteeke muse bamuyigiriza okutunga ngaokutunga kwatunga kwa buvunaanizibwa allah liyitibwa abagikuwadde leeta ekyalaani ekyamaseeta leeta ekyalaani ekikola zigzaga leeta ekyalaani ekitunga ava wakanga ebyo mubwongo bwabiri tibwanadduka gyalaze ajja kusobola okwekolerera ye nebbaalo tetumuta buti omukazi akola emirimu gy'omu nju asobola okulunda enkoko ze omwami n'amutwalira n'amuleetera abagula omwami n'amutwalira amagi ge n'agatunda n'amukomezaawo ensinize bw'ate bamulyaza amaanyi ngafu ba bwabitunda ng'olowooza biryo ngeri gye mulina gye tulina abamu entegeera enfu tulowooza nti omukyala bw'omuwasa nti ye n'emmaali ye biba biryo aa omwami n'emmaali ye biba bya mwami ne mukyala we n'abaana be tegeregana n'ab'eŋŋanda ze emmaali y'omukyala eba yiye n'abaŋŋanda ze kategerekisa nti bw'abanga muganda wa kyadde newankubadde toliiwo agenda okugenda mu kasawo ke nga mulimu etaano egimuzaayo naddayo muganda wazzaako aba ekizibu agenda okugenda mu kasawo ke mulimu ekkumi naddayo kitegeregana so zaalina tezigulira mutabani wo saati zaalina si zaakugulira mutabani wo ki saati kubanga olwo buvunaanyizibwabwo gwe ng'omusajja maali gy'olina kuliko mukyala waayinako abaana bo bayinako maama waayinako baganda bo bayinako yasalunaka maatha yunfikun kul ma anfaqtum min khayri falilwalidain wal aqrabina wal yataama wal masaakin aba allah baakuwa emaali y'omukyala ebayekyobola ng'ombaka muhammad saa sallam amuwa authority ekwata mu maali yo ng'alabye bw'ovudde awaka oleseewo enkumi ssatu sewe nkumi kyanzeze nina kyala agenda aguleko emmere, agenda aguleko enva, aguleko ennyaanya, aguleko obutungulu, aguleko obutto ku ttaano n'amanda ogabalijja. Nedda olweggulo ng'osaba ekyeggulo. Nkyala bamugamba nti omanya akasente ke waakateeka kwatako leeto diibuula. Oyongere ku zino tezimaze. Kitegerekana batabbye. Kubanga omubaka yagira ki? Yamukkiriza. Ebyamugamba nti kwatako mukyala waabwe. Nga kya Rasulallah baze wange sajja mukodo. Kyatuwa kitumala nze n'abaana bange. Okujjako kye mba nkuttemu nga tategedde. Ya Rasulallah namulwa ntya? Yakitya ng'alaba kyakola alaba ng'akoze ekyo. Nabbi n'amugamba nti kwatamu ekinaakumala gwe n'abaana bo. Naye kyodiibuuda. Wabula kyemu ekimala gwe ky'omanyi kyatuwadde ettaano. Singa nfunayo ettaano endala, singa nfunayo akasanvu, tujja kusobola okugulako ennyaanya tufumbe emmere gye tunaalya. Tegeregana? Nikyo tuyigiriza omwana gwe tuzadde. Omuyigiriza agenda kuwangaala ki? Ekyakituma omusajja omuzadde omusajja kyo ekikuvunaanwako kwe kutegeera obusobozi bw'omwana wo, kutegeera obusobozi bw'omwana wo obw'amagezi ge. Wategeregana? Abazadde olwaleero ba Uganda yaffe gy'olaba olwaleero ekituleetedde ebizibu ebisinga obungi, tusoma ebitalina mugaso. N'osoma speaking ate omwaka ogujja ojja kusoma speaking, naye oli gwe bazaala mumeka asoma speaking oyo. N'osomesa omwana wo nti yeyavumbula nayiro nti eddala yagivumbula, n'obuza ti abantu abaali mu kitundu baali tebalaba muggo era tebaaliwo, tebaagumanya, yeye yabalaga we guli oba yasanga gutambula. N'omusomesa ekyo n'awangaala bw'atyo, aba sipiika ogw'omusomesezza amugasizza ki? Sipiika ogw'omusomesezza amufunyeemu ki? Kikyayongedde ku magezi ge? Kikyagasibbwamu? Yansome jogoraffe kale kaliko, kubanga jogoraffe elimu esomwa ng'ekulaga ebiri wansi awo. Jogoraffe elimu esomwa naye ng'ekulaga abajiyoloji erimu gye basoma. Kati okubongerako tekinologi ono agenza okujja ng'olwedde ebiri bagiteeki babirina, n'amanya embeera ekibira we kiteekwa okusimbwa kikwatwa kitya, ettaka lye tusimbamu litabulwa kitya, likoma litya, n'ebirala bingi. Oyo alina omugaso. Kasomesa omwana ono mutende, ebintu by'omutendeka naye ng'omaze kupima amagezi ge gafaanana gatya, bagiyita muyuuli. Obusobozi bw'omwana ono buli mu ki? Leka muteeka mu kibiina asome musomi muwawa, okuŋŋaanya bazadde banno ky' omwana ono asoma musical drama. Mazina amazina agasiddwa ki? Obusiraamu buna amuvunaana oba nedda? Kikyajjeemu kumumala mu nsonyi namuwemula agasiddwa ki? Wamawo ebintu ebyo byonna bivunaanwa kuggwa omuzadde, kyava abeera awaka n'omugamba alunda ogenda okulanga mujjumbize nnyo ku nsolo zirabirira, tegeera kyayagala. Bw'oba mutudde mu ssomero mulage ebinaamutuusa ku ekyo, ajja kusoma musanyufu kubanga bw'avaayo akola pulakitiko ye ku bintu bino. Omusajja omwana omusanze nga kakwata akasumulula akagaali kewamugulidde ku matyo ogenda okujja nga bikakuuma kali kokka, nabi simba na nabi zao na mwana ono obwogombo bwe bulina kino kwenzo muzimbira munolaba baganda bafawamu abagenda mumachina osanga omwana abaana nga bali mukayumba tebatuddemu mwebakolera amasimu mukayumba kabwawo nokuleetera eno ekampala n'otendereza sajja akola essimu ono naye ngaabaana bwe kyewandabenga ekyokuzanyisa bwe mulimu gwe bagenda okufunamu nti muzadde atunuulira muyulu y'omwana kiki omwana ono obwongo bwe kyebusinga okwesigamirako abaana baffe bansome sayansi wa mugaso nnyo ebiro bino kubanga biro bya kompyuta n'ebirala ebitambuliro tekinologi kwe baleese naye lwaki atulema atwemula kintu kimu bazadde baffe tebateekayo birowoozo ne tusanga abasomesa nabo ne bafuuka ensonga mwana asoma sayansi bamukuba emijja egitalinaalina kubanga si byalu okakaatika mu mwana biki bikakaatike talina muyulu mukwano gwagala kyagira ki kyasoma kati ani amusoma omumutegeera ateekwa kuba taata si maama ateekwa kuba taata ti omwana wo omuteekako amagezi nnyo genda okudda eno olaba omwana akuŋŋanyiza gana alifu baafu kale gwenze ndimusomesa nendikica akuba mwona akago naba omwana wange ono embeera yo eyinza okuba ey'obuki ey'obusomesa obumunywerezaamu abusoma abwagala so te babayizawe tebirala bimaze kukola ki wabula jjayo ng'omwoyo gwekyo kyegwagala ayingirayo nga bwe buvunaanyizibwa bwe era amagezi ge kigaagala ekyo kyomuwadde okukola ojja musangaayi kati mubuvunaanyizibwa bwo gwe taata w'omwana ntunuulira okutunuulira omwana wo nenkala n'amagezi ag'enkalakkagamba amagezi ag'okusaayo ebirowoozo omwana wange ono ayagala ki amagezi ge gasinga kwesigamira ku ki bajjanjaba musawo ganawo mulimu nno gw'oyagala mwana wange oteekwa okufuba ennyo osome kino oteekwa okufuba osome kino era bw'olwa ekikola obulungi nja kukuwa ekirabo bw'olwa ekikola obulungi nja kukukola bwenti bw'olwa ekikola obulungi nja kukukola ogenda okwesanga ng'omwana avudde wansi ng'ebintu bino ebivaamu kyayagala abyagala agenda okuyingira ku sekendule ng'ebintu bino byayagala agenda okuvayo agende ku univasite ng'ebintu bino byayagala abikola ne bimuyingizaayo lwaki nti taata we yamutwala mu ssomero oba abeera naye awaka naye ng'atunuulidde muyulu y'omwana mwana ayagala kyona tetusomesa busomesa tetusomesa busomesa tobalaba omusomesa ono mukulu nnyo okutunuulira omwana ono ogenda kukola ki agenza okugabalamu ngaala nti agundi ogiza ogenda kukola nensoni mmeka ngenda kukola kyonegabya ojja kukola kino na kino naki combination ejja okukuyamba leka kukola eno lwakuba nnyangu nekole naye tugenza okusanga ng'abaana baffe bangi obutaba na muyulu abazadde obutaba na birowoozo basomye isilaamu kuba ekikadiyani ne mulowooza nti abaana bammwe baganyiddwa anoonyaki byayagalamu ayagala akola obwaloya nesoni eyo kuyingiza nti ezisobola okunyingiza ezo nesabize enfunye naye obwongo bwo bwali bwagala ki ekyo bwali bwagala okuva wansi oba bakuyunzeemu kiyunge oba bakakatiseeko kikakatike kataata olina obuvunaanyizibwa bukulu okulaba omwana ono kiki kyenteekeddwa okumuwa ateekwa kukola ki buvunaanyizibwa bwe ku baana baabakomyewo awaka obatunuulire wangare nabo kyobulaba nga bataata baffe basikizanga abaana nga bato ng'emyaka gikyali so nga waliwo bakulu be naga nti oyo ajja okunsikira oluusi n'aleka abaana be n'alaba omwana wa muganda we naga oyo ye musikawa yamutunuuliranga nnyo yamutunuuliranga nnyo n'amusaako ebirowoozo kyasobola okuzza banne asobola okukumaakuma ki banne n'amuwa obuvunaanyizibwa ate era allah n'amuteebesa kyamuteebeseza nga kyekyo lwaki kyamaaso ge gaamutunuuliranga tekyetutakyalina otuuka awaka emmere ogirese n'osanga mutabani waalya naye ng'ate eriyo munno w'emyaka omunaana tannalya nga gwofunye otya emmere nga munno tafunye bale nga ndiwansoose kulowooza muto laisa minna man lam yarhamu saghiran tabawamu naye n'olya noonywa kyayi nga banno tebanywedde n'osanga omulala ng'ate muto n'omuwadde akkomuka kyayi tetankuweeko tetankuweeko n'amuyiramu oba mutonyemu amatonda asatu n'amuwaako ne kunyi n'amuwaako omuzadde ebintu ebyo yabitunuuliranga n'alaga omwana nti wano waliwo sente ogirabye kyebima nfudde waliwo sente wano naye ng'azimulaga kubanga akakasa nti omwana oyo ekyajja kikuuma lwaki amutunuulira kati omuzadde yenna atunuulira obusobozi bw'omwana buli muki mwana wange kikyasobola okukola bw'okifuna alhamdulillah ng'omutunuulira omutaddeko ebirowoozo naye tulowooza bba gulira bugaali ne benjeera ekyalo olwotegera nti omwana wange abantu bamanyi nti omwana wange waakigamira so nga tetujja okulaba wenaabankomyewo obusiraamu butugaana okuteeka omwana mu mbeera ey'ekidagira n'abeera wakati tegeregana lwaki enkya bubaawo sente zino enkya zigira ki enkya ziggwawo anaabeera atya nga tabirira kabeera waka nga sente weziri naye ngaomutadde mu kifo ekyawakati omutadde mu kifo ekyawakati ekisobola okugatta obwavu n'obugagu kyembeera bweba ennungi abeerawo embeera bweba enkalu baabeerawo asobola okutambula n'obulamu n'atawangaalira ku mbeera eyo emu obusiraamu tebukyagala ogenda baterera abaana abamu ababagagga abaabakolera ebibuuzo nemukulire nebiri yooli naafuna ng'ateka ono musajja wattu nolwekyo tutunuulira muyulu y'omwana bwenfaanana ngandye buvunaanyizibwa bwani bubwo taata si bwa maama maama tumutunuulira tumunoonya tutunula eri nga tumunoonya asaana okuzaala abaana tebamunoonya twakuba nna baana we mulungi mulamu amwa mukazi talina birwadde lwadde aa y'obwongo bwe buzaala omwana ebukojja bafaanana batya abantu b'ebukojja empisa zaabwe zifaanana zitya kubanga omwana asinga nnyo kusika ku ludda lwa maama we yeeva omusaayi omunene ewataatawo omusaayi gwayo muki mutono era kyova olaba nga bw'ozaala abaana oba bwe woyinamu ennyoko bw'azaala abaana bajja nnyo erikojja waabwe ne bamweyanzululiza okusinga kitaabwe omuto era bw'ajja alabirera nti azaawalyani maama we amubuulira ne bwe kiba kyamunda nnyo akimugamba kojja kino kigamba kyatakola ku kitaawo omuto kati muyulu otunuulya nnyo omukazi naye omwana wo mutune mumaze omumuzaala afaanana ati mukutte ntya olwo nno ntya tujja mumugjamu akalungi bwetutaakola ekyo tujja kusomesa ku kaabe zinsanze naye nga zinsanze tagira ati osanga abaana b'abasiraamu bangi bwagenda okukola ebibuuzo ebyamukaaga combination gyatutte nga terina weegiraki weemulaza nga terina weemulaza omusanga ali wansi w'amadaala asala nnyimba edigiri ye gyalina abonaabonera lwaki songa yandibadde no olaba akossa obwongo totwala mwana onaga ngenda kusoma kompyuta mubuuzi ogisomekooki ogenda kusoma kompyuta nti ogenda kugisomakooki kitegeregana sekuriteriyete omuntu asobola giyingiramu ng'amaze simu yafuna akola dipuloma kompyuta okubeza ebijemuwandi osobola bigikola ngaoli musimu yaki olwaliro babikola bapulimesebe omwana omusanga ngaakozesa kompyuta n'otokutiira nakukiriza nti osimu yafo n'omusanga oli akozesa kompyuta nga ne mukibiina tagiranga ki naye ng'agirina mu bwongo obwo wamasimu ago osanga aba agisoma neemulema naye ngaomwana agikwata bwati n'agikozesa kyagiraki olwo abakubanga yagisoma yandikomyewa naye kyebakwagalamu kompyuta otwale lesoni ya kompyuta gyogenda okukola ofunemu diguri ng'erina omugaso gy'oli n'eri abantu abaki abasigadde olwo tufunemu akalungi tegeregana sobe allah atuwa akalungi ekisembayo okubakumya nti allah subhanahu wataala yatugamba buli anyweredde ku busiraamu bwe bino birungi onyweza obusiraamu bino giraki ti wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yakutuluka au yukurijuka ebitimika ekyokunye bannasi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka kire bakolera enkwe zaabwe ng'ekigendererwa kya kukusiba au yakutuluuka oba bakutte au yukurijuuka oba bakuwaŋŋanisa ekimukumeka lwonyeza obusiraamu kyoteekwa okufuna nekyo muteekwa kuba bagumiikiriza ekitaguminkirize tuyinza okukaaba zinsanze wa anna lahu zikira olwo tulina okuba bagumiikiriza ku bizibu wasubiru wama saburuka illa billah bwebanga ofunye ebizibu obugumiikiriza abo buzze wani wala tastajil lahu toyanguyiriza kubaddu nga balina kye bakkoze balek bafuule nga atagire atabalabye kubanga ekyo obadde oteekwa kukifuna tutegereganye nakyo tusabe allah atuwe obulungi mbebaza embeera yanguddeko naye allah n'atutaasa kusaba kwammwe barakallahu fikum ne buli omu amaanyi ge geyajjeki yataddemu allah subhanahu wataala n'atutaasa n'atununula n'atukomyawo twongere kumwegayirira atuwe obukuumi obulungi tumusinkane allah waffe nga asiimye leme mumusinkana nga munyiivu gyetuliwa barakallahu fikum wajazakum llahu khaira temwani nkaddeyo akawunga mulaba mutya.